dowladda zimbabwe ayaa la kulmaysa cambaarayn la xiriirta inay diiday 3 milyan oo tallaalka johnson and johnson ee xanuunka covid 19 taasoo loogu deeqay. wariyaha v o da columbus mavunga ayaa warbixintan soo diray. ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobaya.
dowladda zimbabwe waxa ay sheegtay in aysan diyaar u ahayn wax ka qabashada shuruudaha qaboojinta iyo dhibaatooyinka ka iman kara tallaalka, laakiin dadka waxnaqdiya ayaa waxa ay ku tilmaamayaan taasi inay siyaasad tahay sababta ka dambaysa go-aanka dowladda. warqad ay dowladda zimbabwe ay u dirtay bangiga dhoofinta iyo soo dejinta ay ugu sharaxday inay weli falanqaynayso waxyeelada suurtagalka ah ee tallaalka johnson and johnson ee cudurka covid 19. xogayaha wasaaradda maaliyadda ee zimbabwe george kuva matanga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dalka aanu haysan goobaha ay u baahan tahay in lagu kaydiyo daawada. laakiin dr norman matara oo ka tirsan ururka dhaqaatiirta xuquuqda aadanaha ee zimbabwe wuxuu sheegay in tallaalada johnson and johnson ay ku kaydsan yihiin heer ku la mid a kuwa tallaalada shiinaha ee sinopharm iyo sinovac oo zimbabwe ay isticmaalaysay 10 bishii February. waxaan hor u haysanay farsamooyinka silsiladda qaboojinta ee aan ku kaydino tallaalada 2-8°C oo johnson and johnson la filayo in lagu kaydiyo. marka macno ma laha in la yidhaahdo ma hayno meelo wax lagu qaboojiyo, ayuu yidhi dr matara oo hawn intaas ku daray in tallaalka johnson and johnson uu yahay mid mar keliya la qaadanayo, qarashka lagu bixinayana tallaalkaas uu aada uga yar yahay kan sinopharm iyo sinovac, iyo saadka weliba hal qiyaas uu aada uga wanaagsan yahay labada tallaal ee ay bixiso sinopharm, isagoo sheegay inaanu garanaynin sababta ay u diidayaan tallaalka. midowga afrika ayaa wuxuu aasaasay heshiis bangiga dhoofinta iyo soo dejinta ee afrika uu ku bixin doono 200 milyan oo tallaalka cudurka covid 19. zimbabwe waxay ahayd inay hesho 3 milyan oo qaadasho ah oo tallaalka johnson and johnson ah ee uu sameeyo ingiriiska. dadka ayaa ku dhex socday irdaha waaweyn ee cusbitaalka wilkins ee magaalada haraare, kaasoo ah xarunta ugu weyn ee tallaalka tan iyo markii dalka zimbabwe ay ka bilaabatay tallaal yari bishii may ee sanadkan. xiriirka london iyo haraare ayaa xumaa tan iyo sanadkii 2002 markii britain ay xayiraa dhanka socdaalka iyo maaliyadda ay ku soo rogtay saraakiil reer zimbabwe ah sababo la xiriira xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo ku shubasho doorasho.